Zani uza ngamandla anzima kwezomculo. Ijale lidabuka emathawundeni.
Ngazalelwa emanama Mission Hospital. Then ngasenza siyahlala eKids. La manje kuyikholoke kuyakhe khona abazali bami. Njalo yikho engenze khona izifundo zami ze primary leze secondary. Bengingumculi kakhulu wesicathamiya esikole eDongodonga High School.
Ucula eyedwa uSfayela nxa esebenza labanye ekupheni umculo wakhe. Njalo selamadlalathe athize.
Amadlalathe semathathu. Kunelinye nje isingile eliphume kathese elitsha. Andishaye lo mfowethu King Adiza elithi umuntu dangerous. Ikakhulu mina ngithenga amabeat from South Africa. Then bese ngiyarekhoda-ke lapha eZimbabwe emaproduseni ami amakhulu kakhulu o-Fulgan, o-Hardmark, o-Biza, ya o-Blue Master labanye nje engibakhohliweyo kuyibo abaproducer wami engisebenza nawo kakhulu.
Uraswaya uthi kukhona abamenza wathanda ezomculo. Tshela abalaleli ukuthi uthiwani lomculo.
Elumculo bengiwuthanda kakhulu mina bekuyi Limpompo. Umculo bengimthanda kakhulu bekungumakhadi, kunguye owangi-inspire kakhulu ukuthi lami ngilandele umculo wakhe kakhulu. Ngase ngisithi hhayi, lami mangihlale endimeni naleyo eyakhona ngale Limpompo. Kuyi umculo engiwuculayo mina, umculo waseLimpompo i-house, but ile kompo.
Umculo kaRaswaya uyatholakala. Kubaxhumane nawe njani abalaleli ndiweni?
Ku-Instagram ngikhona, ngiqale kakhulu ngithi YouTube ngikho ngikhona Raswaya the Entertainer. Ku-Facebook ngikhona Raswaya the Entertainer. Ya zonke indawo TikTok lakho Raswaya the Entertainer. Ku-email abafisa ukuxhumana lami ku-email theentertainerraswaya@gmail.com. Ngiyabonga.
Lijaha elizala zomnandi wezomculo uRaswaya nguye besikhwethiselayo kuhlelo waza uza Friday mpela sonto entekini lonke ikamra mrezwa Jesus Bar.
Una pila. Kivela kubesiti. Ungapiwele tumbazi womu kivela kubesiti. Nendo chomu njesho nipe. Lumpa zomu chumto nipe. Nendo chomu njesho nipe. Lumpa zomu chumto nipe. Ugamuona jidai dai. Chingwa dai dai. 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 Yeah.